Sifo sabango no mangimbon andi zenu lavi sifo sabango no mangimbon petse intiziyo sifo sabango no mangimbon nya find intiziyo sifo sabango no mangimbon petse intiziyo sifo sabango no mangimbon nya find intiziyo sifo sabango no mangimbon
Nizokebele teksi oqala ngifuna ukubona udali Nizokebele teksi oqala ngifuna ukubona udali Nizokebele teksi oqala sengikhumbula udali Iyo phela nini nyanga Nizokumbekezele Iyo phela nini nyanga Nizokumbekezele Iyo phela nini nyanga
Andizenu dali, lesifo sabangono mangimbon. Andizenu lavi, lesifo sabangono mangimbon. Petse intiziyo, lesifo sabangono mangimbon. Nyafa intiziyo, lesifo sabangono mangimbon. Petse intiziyo, lesifo sabangono mangimbon.
Sengifuna yena uqobo lwakho udala ngeke ilungi video call Kuthi ngehle ngemakhaya ngiyombona udala ngaze ngimelwe inhliziyo Sengifuna yena uqobo lwakho udala ngeke ilungi video call Kuthi ngehle ngemakhaya ngiyombona udala ngaze ngimelwe inhliziyo Ngibula umzangedo Yobangono mangimbo Ngibula umzangedo Yobangono mangimbo Ngibula umzangedo Yobangono mangimbo Ngibula umzangedo Yobangono mangimbo
Andizenu dali Lesifo sabangono mangimbo Andizenu lavi Lesifo sabangono mangimbo Petse intiziyo Lesifo sabangono mangimbo Nya find intiziyo Lesifo sabangono mangimbo Petse intiziyo Lesifo sabangono mangimbo Nya find intiziyo Lesifo sabangono mangimbo Sola mi Usondele kakhulu enhlizweni yami Kenze njani Kenze ibhlungu ngikudinga eduze nami Ngiyakhala nomoya uyaphela Uyose kube nini Ngimile ngilindile Ngisoma lenhliziyo Ngilokhu ngilindile
Lombezele Lombezele Lombezele